Umaulida mala Hajjat Farida Kibowa, sentebe w'abakyala mu ggwanga, atabukidde abakyala basudde obuvunaanyizibwa bw'amaka gaabwe mu nkuza y'abaana ne bakuza abaana mu ngeri etagasa. Bino bibadde ku lunaku lw'abakyala lwe bakuziza mu disitulikiti y'eryantonde.
Lwaki mbayozaayozezza disitulikiti nyingi ziremeddwa okuserebureetinga olunaku lw'abakyala? Ntambula Uganda yonna nayo osanga disitulikiti ziremeddwa. Olunaku luno olw'abakyala si lwa kusaaga, si lwa Lyantonde yokka, si lw'ewaffe Kayunga yokka, si lwa Uganda yokka, wabula lwa nsi yonna. Abakyala batuteekamu ekitiibwa, agamba tulina okuserebureetinga olunaku lwaki abakyala. Tukyasaba n'olw'abaami lujje, wabula olw'abakyala ddo lukola ki weeruli. Olunaku luno lutuleeta wamu okulaba ebyo bye tutuuseeko, okulaba n'okulaba ebyo ebitusoomooza, tubisalire ki ama.
Omubaka omukyala omulondo wa disitulikiti ya Lyantonde Honorable Doreen Katushabe Birungi yebaziza mama Nnaabagereka olw'enteekateeka y'ekisaakaate.